Mr. Casey. Ella Mujomba.
CK Music Promos that has been on the one
day. Mwawi na machinda na territory. Ukutuma phone network katakuri. Olo mutende atiri city. Nota ati phone kubula kile city. Tudafuayo kuranda ponenu. Fomuni tuwae kucha kumona vena mienu. Tamufuwa kwa sifanza vya bapeta. Numatuka mwona ngoka ishika weka.
Bali ni ba Johnson, nukuromba sana bana. Akachido lyonse kukebi ni wechi pondo shira pwedi kari nomba leza basova kachansi ingi baba kumoka kabasangu kemfumu. Say, tetuba bedeshe, niwe na niwe tetuba kwanishe. Na mafoni tabasu kandomu, ngabali kuketo tabaranda na bantu. Matinti ya mawindo kumotoka, machiki nga bafuma sotoka. Na designer bafuala popopoka, nanguku ya bafuma feni fopoka. Bali sangu kakareza, ayidani.
Mwawi na machinda na territory. Ukutuma phone network katakuri. Olo mutende atiri city. Nota ati phone kubula kile city. Tudafuayo kuranda ponenu. Fomuni tuwae kucha kumona vena mienu. Tamufuwa kwa sifanza vya bapeta. Numatuka mwona ngoka ishika weka.
Wangurunga na sana. Hivi ni gemu ya chasingi. Wiramonu wabuda timingi. Ninjuka niruzi na winingi. Resa tapera bose ni gai na u. Mawina mwachinja mwapondoka. Mwarabashide shiku tuwale chura pamu. Noge muka tusanga tuwaba panu. Fidia fine tuwarefu tuwaba kunu. Na nomba tunwafya mashikazi. Gari apu maigoro mabuzi. Na chikanda tuisangula shukazi. Yari jama bati nino muswa. Tatutendwa na ngula tuwarezwa. Limo kusa Zaranda nusha nifwa nomba ntangi shabashi ema. Boy ntangi shabashi ema.
Mwawi na machinda na territory. Ukutuma phone network katakuri. Olo mutende atiri city. Nota ati phone kubula kile city. Tudafuayo kuranda ponenu. Fomuni tuwae kucha kumona vena mienu. Tamufuwa kwa sifanza vya bapeta. Numatuka mwona ngoka ishika weka.
Sakando gang
Apu dupas Yuthi commander
Jiwe mpara pato Swish bad nigga.
Exclusive from CK Music Promos.com.